waliwo munnamawulire atumiddwa motoka y'ekitongole ky'amakomera wakati mu kuleeta Christopher Kelo Onyuma mu kkooti ng'ono avunaanibwa kutirimbula mabujjana ku ssomero ligaba Alichaliho Development Center. Okero abadde aleetebwa mu bukuumi obw'ekitalo nga wano motoka y'ekitongole ky'amakomera yakazibwako erya drone eremeredde omugoba waayo n'etumira munnamawulire Mulwana Ronald akola n'ekitongole kya PL Online TV. Mulwana alumiziddwa era n'atwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala alambuludde kabenje kano.
Emmotoka kika kya drone UU00067T eno elemereddwa omugoba waayo okukakkana ng'etomedde ow'amawulire Mulwana Ronald akigambibwa nti emmotoka eno ebadde etwala musibe amanyikiddwa nga Okello mu kkooti egenda maaso egaba nga Mulwana addusiddwa mu ddwaliro e Mulago okufuna obujjanjabi nga n'okunoonyereza bwe kugenda maaso.